sema como acha siwezi, 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi, 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi, mapenzi. Leo kanza kunitapeli.
Ananitapeli.
Ananiona mikwege.
Ananiona mwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Kongoro, 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 kongoro,
wanini, 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 mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini, mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini, mimi, wanini.
Kongoro, 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 ukuza kongoro, 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 kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni. Na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha meseni. Aikoko kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Ananiona mikwege.
Ananiona mikwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fokoza kongoro. 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 Fokoza kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, 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 mimi, wanini.
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 Fokoza kongoro. Kongoro, 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 kongoro.
Comic Slicer.